Tēnā anō koutou, e whakarongo mai ena ki auku Gurley Clark tēnei, i runga te wahanga o te kuaka mārangaranga. E hoa mā, kei konei anō tāku nei kai kōrero mō tēnei rā, tana ingoko Peter Lucas Jones. Nā, i tēnei wahanga i au e kōrero ana, hoi no rā. Hono, kia mōhio mai koutou, iaha pū ngā mahi katoa e pā mai nei i roto i te mahi, i roto i te Māori Media review. Nā, koia tēnā kei kone anō eia, mana anō e whakamōhio mai kia tātou, ngā kaupapa e takotoa nā. Tēnā anō koe e Peter.
O tēnā koe, Auntie Gurley, o tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo, puta noa te hiko tika, puta atu ki te taitokera me te motu whānui. E hono mai nei ki e nei kōrero marunga i te kaha o te iarere o te reo irirangi o te hiko tika i tēnei ata. Ka hoki ngā mahara kia rātou mā, rātou kua roa e kōkiri ana i ngā kaupapa pakapāhotanga mō te reo Māori, mō ngā tikanga Māori, me te whakaoratanga o e ngā kaupapa e erua i Waenganui, ngā hapu me ngā iwi, e mahi nei i e nei mahi whakatairanga i te reo Māori. Ae, tika ana koe, i tēnei wā e aro take ngia na e te minita mō ngā take Māori ara honore Wiremu Jackson, Willie Jackson. Te āhuatanga o ngā mahi e mahi ngia na e te ao pāpāho Māori. He maha ngā wahanga o tēnā ao. Kei reira ngā reo irirangi Māori, e rua te kaumātahi ngā reo irirangi Māori, puta noa te motu, ko te hiku o te ika tētahi. Kei reira anō a whakaata Māori, kua roa a whakaata Māori, e mahi ana i ngā mahi whakaata, kei reira ngā pūrongorongo kōrero, kei reira ngā pakipūmeka, kei reira anō ngā mahi whakapāho i ngā hākinakina. Koia rā e tahi o ngā mea, e mahi ana e te whakaata Māori. Ka mutu kei reira anō tētahi atu wāhanga, ko ngā aho whakaari tērā. Ko ngā aho whakaari tētahi kāhui o ngā tāngata tino kaha nei ki te whakahaere i ngā whakapāhotanga, hei mahi ngā kiriata, hei mahi hoki ngā kēmu, pēnei i ngā kēmu a ipurangi nei, ngā kēmu a hāngarau nei, he mea e kaha nei ngā tamariki, ngā mokopuna ki te tākoro, marunga i te rorohiko, kei reira anō tētahi āhuatanga o te ao pāpāho Māori. E hiehie tiana kia āhua whakawhanake hoki e nā mea kia kite mehe mea he huarahi anō tērā, hei whānga i ngā mokopuna me ngā tamariki ki te reo Māori. Nā reira, i tēnei wā, kua karangahia e te minita mō ngā take Māori, tētahi rōpū hou, hei arahi ētahi o ngā rangahau, kia tuhia hoki ētahi tūtohutanga, hei whakārotanga, mā te minita, i aia e kōkiri ana i tēnei kaipapa, hei oranga mō te ao pāpāho Māori. Ko Nicole Howe, tētahi o te rōpū, no Ngāti Kahu me te aupauria Nicole. Kei reira hoki a Ella Henry, no Ngāti Kahu ki Whangaroa a Ella Henry. Kei reira Bailey Mackey, no Ngāti Poraua Bailey Mackey. Kei reira Jason Ake, ko Jason Ake tētahi o ngā kaimahi o Tainui Waka. Kei reira hoki a Annabelle Lee Harris, no Ngaitahu. Kei reira hoki Scotty Morrison, ko Scotty Morrison tērā, kua roa e whakakanohi ana i ngā kaupapa pūrongorongo kōrero o te karere. Kei reira hoki hau mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. Nā reira, koia rā ko te toko whetu e mahi nei i raro i te marumaru o te puni kōkiri, i raro anō hoki te whaka te i raro anō i te whakamarumaru o te minita mō ngā take Māori ara a Willie Jackson.
E kite ake ana e hau e wenei mahi Waenganui a koutou e pita kua hono mai anō kānui koutou e mahi ana ngari e titiro ana koutou wenei mahi katoa kia oti a tērā tau anō noki.
ai, weno ko tētahi o ngā mea tino nui, ko te whakawhana te tanga o tētahi pahua pūtea kōru, hei whāngai i ngā kaupapa, i ngā kaupapa whakaro Māori. Kei reira no ngā pūtea, kua tukua e te māngai pāho, hei whakaora i te reo. Engari e titiro ana ki tētahi tahua pūtea hoki, hei whāngai i ngā kaupapa whakaro Māori. Mm. Etahi taima e kōrero Pākehā ana te kai kōrero nā te mea kahore ia e mātua ana ki te reo Māori. Engari ko te mea aroha, he Māori tonu taua tangata, taua wahine rānei. Mm. Engari ahakoa, a kahore ia e mātou ana ki te kōrero Māori, ka pāia tonu e ia te, te whakairo i ona nei whakaro ki te reo e Māori ana e ia. Mm. Nā reira ko tētahi o ngā mea nui nāinei, kia tirohia tētahi huarahi e orai ngā hua e puta ana i e nā momo āhuatanga o te Māori. Ahakoa kahore e mātou ana ki tōna reo, he Māori tonu. No reira me āwhina tātou i tērā wāhanga o tō tātou iwi. Ai. Te kaua tātou e wareware he whanaunga anō ēnā, a he hua anō ka puta i ēnā whanaunga, me he mea e hihiana rātou ki te mahi i tēnei mahi, he huarahi, he ara anō tēnei, hei whānga i ngā whakaro o te whakaminenga o te hunga whakarongo, o te hunga mātakitaki ki ngā kaupapa ka whāe rātou te mahi. Hei whāngai hoki i ngā whakaro o te hunga e mātakitaki ana.
E pita ki ora mai no ko hipoki nge koe ngā āhuatanga e pāpā mai ena mo te Māori Media Review ka motu ka whakarongo atu ki a koe ki iwe nei kaupapa ko takotongia mai koe. Hoi no rā ka tuku atu i a koe mo te wahanga o tēnei rā kia tāua. Hoi no kia mahi nge koutou e nei mahi a tērā tau ka titiro ano e pēhana to koutou haere i roto i tēnei ano ne.
Tēnā koe, Auntie Girlie. O tira e mihi ana hau ki a koutou katoa e whakarongo mai nā. Pōpō ka tū te huritau o te reo irirangi o te hiko o te ika. Ka toru te kau a pōpō. E tū ana tēnei hui whakanui te reo irirangi ki Whatiwhiwhi, ki te marae o Haititai Marangai. Ka tīmata te te kaumātahi karakai te ata. No reira ngā manaakitanga kia koutou e whakarongo mai nā. Kau tēnei ko Peter Lucas, tēnā koutou katoa.